I'd like to greet everybody this morning in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Before we continue, shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for this morning and for this opportunity that we have to meet in your name.
Bawethu sezulwini siyakubonga lolu suku sikubonga Nkosi nangaleli thuba elimnandi lokuba sihlangane egameni lakho.
Thank you for your grace, your love, your blessings and the wonderful plan that you have for us.
Siyakubonga Nkosi ngothando lwakho ngomusa wakho.
So we pray that as we sit at your feet this morning, you will bless us with your presence and that your word may reach to the depths of our hearts.
Siyakhuleka Nkosi ukuba sahlele inyaweni zakho ekuseni sibusise Nkosi ngobukhona bakho. Nezwi lakho Nkosi lingene lijule lifinyelele Nkosi empandeni zenhliziyo zethu.
Lord, and may your resurrection power work far above what we can think or ask for.
Nkosi amandla akho okuvuka asebenze ngendlela ejulile ngaphezu kokucela nokucabanga kwethu.
And we ask this in the name of our Lord Jesus Christ.
Siyakucela lokhu egameni lenkosi yethu Jesu Christ.
Amen.
Amen.
So firstly, this morning I really want to thank the Lord, and I think there are many others who feel the same.
Ukuqala nje namhlanje kuseni ngiyathanda ukuba ngimbonge uNkulunkulu futhi ngicabanga ukuthi baningi abanaloko kubonga.
That he granted us a win last night. He granted us a win. Yes, rain as well, but a win.
A win. Oh, siyambonga uNkulunkulu uthi usenzile sanqoba noma sawina izolo ebusuku.
And notice that I did not say he granted the Springboks or Colisea and his team a win. He granted us a win, and I'll say a bit more about that just now.
Njengoba niphawulile ngisho ukuthi kuwine uCaptain Siya Kolisi noma kuwine amabhokobhoko, kodwa ngithe uNkulunkulu sinikeze ukunqoba. Ngizolanda ngalokho maduze nje.
But just before I say what's on my heart regarding that, and I really thank the Lord that he gave me this opportunity to be MC this morning, because it's something that is very, very close to my heart.
Ngingeni kakhulu kuloko futhi angisho nje ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba ngibe naleli thuba lokuthi ngiphathe uhlelo ekuseni, ngoba le ndaba le iseduze kakhulu nenhliziyo yami.
So just to remind all of us, and please pass the message to your friends, colleagues, family, whoever you would like to invite to the Christmas market next weekend.
Ukudlulisa nje lo mbiko ukuthi asomema abangani bethu, ihlobo zethu esisebenza nabo, omakhelwane bonke nje singabamema ukuthi kule mpela sonto esiya kuyona kuzobe kune Christmas market.
So our school, Domino Civita, will be hosting us. It's on Friday from 2 o'clock in the afternoon till 9 o'clock in the evening. And on Saturday, the 4th of November, from 9 o'clock in the morning till 8 o'clock in the evening.
Kushuthi kuzoba insuku ezimbili le Christmas market esiyenzelwa isikole salapha ekhaya, Domino Civita. Izoqala ngolwesihlanu nje lolu esibheke kulo lwakusasa, emini ngo-2 kuze kube ngo-9 ebusuku, bese ke qhubeke ngomgqibelo kusukela ngo-9 ekuseni kuze kube ngo-8 ebusuku.
I'm not sure if it's on the websites yet, but I'm sure you'll be able to find more information on the mission and the school website about this.
akazi noma sekufakiwe yini kuma website kodwa ngizawuthi nakhona uma sekufakiwe siyothola imininingwane eminye maqondana nalokhu ekuwebsayithi yala emishini wosiza abantu neyesikole.
You can come and enjoy the day with friends. Lots of activities for adults and for children. And you can come and do all your Christmas shopping. Then you don't need to go to town.
Kushuta sofika impela ngobuningi bethu kuzobe kumnandi ngenhlobo emangalisayo. Oseyingane khona ubumnandi obuqondene nengane asebekhulile kunobumnandi obuqondene nabo. Futhi kuzobe kunezinto eziningi ezithengekayo sophatha namasent uzokwazi ukuthenga izinto zika Christmas ungazi udinga ukuya edolobheni uyothenga khona kodwa kube lula uthenge khona la.
So that's this coming weekend, Friday and Saturday.
Kushutile impela sonto nje lesibheke kuyona yakusasa ngolwesihlanu nangomgqibelo.
It will be here at the mission, there at the sports field.
Kuzobe kula emishini egroundini ezansi.
And then to remind everyone that the youth conference, Lord willing, will be from the 7th to the 14th of December.
Ndisikhumbuzane futhi ukuthi inkonzo zabasha zizoqala ngomhla ka 7 kuya ku 14 kuDisemba.
Please invite people, notify them, and remember that there are these indemnity forms that the children need to fill in at home and bring along. So if you need any of those forms, they are available at the mission reception.
So kumbuzana simeme nabanye futhi sikhumbule ukuthi khona ama form la kuthiwa ama indemnity forms ekudinga ukuthi ingane zenkonzweni ziwagcwalise noma zigcwaliselwe abazali ukuthi ayatholakala e reception.
Last Sunday our brother Nico did convey our thanks on behalf of the mission and especially on behalf of Baba's family to everybody who assisted and made the day to be such a success on Baba's funeral.
Ngesonto elidlule mfowethu Nico Bosman wadlulisa ukubonga egameni lemishini kakhulukazi egameni lomndeni wakababa umfundisi ngendlela abantu abafaka isandla ngayo belekelela ngosuku lomngcwabo.
But quite a few of us were not here last weekend, so we just want to repeat that from the bottom of our hearts. Baba was your father as much as he was our father, and many of you were not able to attend here in the auditorium or at the cemetery because you were giving a hand somewhere else to host all the visitors that came.
Abanye babengekho ngesonto elidlule ngakho sithanda ukuba siphinde sidlulise lokho sikugcizelele kakhulu ukubonga nginakwenza ubaba umfundisi ube ubaba wenu nani njengoba be ubaba wethu nathi kodwa abaningi benu bazidela bakwazanga ukuba senkonzweni yomngcwabo la auditorium bakwazanga ukuba senkonzweni emathuneni ngenxa yokuthi babelekelela besiza ezindaweni eziningi ezahlukene.
And that really didn't go unnoticed. When we discussed that day, it's something that we still talk about.
Lokho kuyinto esayiphawula kakhulu uma sixoxa ngaloliya suku namanje sikuyinto esayiphawula ukuthi abaningi babefake isandla nganani belekelele endaweni ezahlukene.
Because as much as it was a funeral, it was a celebration of Baba's life. And somehow, I wish somehow, if the Lord grants it, one could have still all as a family, as Baba's family here on the mission, celebrated his life together. But that's in the Lord's hands.
Nakuba kwakungcwabo kodwa kwakuwusuku lokugubha impilo kababa umfundisi uStekeni. Umuntu azabe nesifiso sokuthi ngase kuphinde kwenzeke nje njenganomndeni walapha emishini kwasiza abantu sike siphinde sigubhe impilo kababa.
But just, but just to say thank you very, very much. And may the Lord richly bless you. May He be your reward for what you contributed on that day.
Kodwa siyaphinda siyagcizelela ukuthi siyabonga kakhulu kwangathi uNkulunkulu kungaba uyena oyonivuza ngakho konke nikwazile ukuthi nikwenze ngalolu suku.
But in actual fact, each one of us, as the Lord has called us and given us that grace to be a part of this ministry, have that opportunity to celebrate Baba's life each and every day as we live together and work together here as a part of this ministry, each and every day.
Ngempilo bamfundisi sinalelo thuba usuku nosuku lokuthi singagupa impilo yakhe.
So may our lives each and every day be a celebration of what the Lord gave us through Baba's life.
Kodwa ngathi impilo zethu usuku nosuku ngendlela esiphila ngayo ngaba umgubo. Sibonga lokhu uNkulunkulu asenzela khona nasipha khona ngempilo kaBaba umfundisi.
So just before we ask the choir to come forward, I just want to get back to my first point about the win that the Lord gave us last night.
And
I really think there are many people in South Africa that agree with me, because one picks up this narrative in many different ways. So last night after we won, when the final whistle blew, I prayed and I said, Lord, thank you for giving us this win, and may it draw us closer to you as a nation.
Izolo ebusuku ke emva kokuthi siwinile njengoba sazi abaningi ukuthi